is on this beat, ladies and gentlemen.
Oh, Lukuman again. Dada ya pani imenifata bara Hindu sukani kwa bara bara Anago shetani kunzulia misala Yendo jemedari anaongoza msafara Kila miteka na wewe sheka na ishina deka Roha jamani na pendalo nicheka mbono tainyeka Penzi la meta meta tumpe mawa yake Mekwake mateka niseme nini kwake Haya mapenzi ya kitubali unaninipeana Kwenye yetu safari kama mapacha sikuwa fatana Tunajivinjari chanya na hasi vikigusana Ya Rabbi tupe fahari mpaka kiyama sitwapendana Nipunguzie raha Simenizidi raha Simenizidi raha Hadithi utamkolea Eti penzi letu linaboa Nami sifikiri kutengana Kwenye viongo sapata tabu saubandama Oh, onini tunavopendana Mashallah tunaendana Mindo baba, yendo mama Haya mapenzi ya kikubali unaninipeana Kwenye yetu safari kama mapacha sitwafuatana Tunajivinjari chanya na hasi vikigusana Ya Rabbi tupe fahari mpaka kiyama sitwapendana Nipunguzie raha Simenizidi raha
Records.